Bubba made it.
Lord, forgive me for my sins. She said, Lord, see I'm on my knees. Yeah, she said, Lord, forgive me for my sins.
Forgive me, forgive me, forgive me.
She said, Lord, see I'm on my knees.
Forgive me, forgive me. Forgive me,
yeah.
Alikuwa na date na mwana na chana. Kila weekend anaruka na wana. Kitaka namba na kupa wasichana. Lewa na tubo sheshi maisha lana. Kasikia kuna mwana alamsala ndia. Kashalipa watu kama chupa tatu za bia. Isa nachukiwa na wadada kama mia. Akafuta pums kamfata kama bia. Najua nini kuhusu mimi. Maisha yangu yana kuchoma na nini. Nimepiga goti sikuaga makini. Nimekata kauli na koma ulimi. Mungu baba nisame. Wendo baba sipote. You know I'm your biggest fan. Sending blessings in my way. Nongele baraka baraka. Suti so malapa malapa. Family talaka talaka no. Simwagi mchele mubaraka no. Si tunarusha ele karata. Tunabadilisha karakta. So tunapala sa pala sa chuki ni garasha. Sije ni kamata wow, wow.
Lord, Lord forgive me for my sins. Sins.
She say
Lord, see your mama. Knees, yeah.
She said,
Lord, forgive me for my sins.
Forgive me, forgive me, forgive me.
She said, Lord, see your mama. Knees,
forgive me, forgive me, forgive me.
Yeah. Mama told me usicheze na kitu kineto wakati. Wakati kusoma nilichezea nikawa na raka kupata chapati. Wakati unatoa mimba kumbuka kuwa kuna wenzako wapati. Wakati wa kujenga maisha mili jenga kiki. Kisa kwetu shida nkacha shule ili fanyi msiki. Saivi ninabaki na jangalia. Nilivopata world star nikaanza na tabia za kuvimbia. Nikipita club bebe zote kalikali na sipo fanya beer. Kula nyama kula geni kula bata wambia mimi ndo nalipia. Wambia mnyama mkali ndo nalipia. Bebe zote kali nkawa na chapa. Pisa mingi kama mwanangu kapu. Maisha ujana mwana sikuwe kwa na kapu. Kiona bebe kali masha na kapu. Naishi kwa kungaunga misio mwezako. Kisha pata nyagi na igonga tako. Klibu siombe sasa hao mama zako. Napiga mala moja unaondoka zako. Saivi naomba Mungu anisamee. Na mapepo yote na kemea. Shetani ni mbaya potee. Nimekosa tapo kulekea. Baba Mungu nishike mkono. Nimekukosa sana oh Lord. Ufusko umefika kikomo. Please forgive me no more.
Lord, Lord forgive me for my sins. Sins.
She said
Lord, see your mama. Knees. Knees. Yeah.
She said Lord,
Lord forgive me for my sins.
Forgive me. Forgive me, forgive me.
She said, Lord, see your mama. Knees.
Forgive me, forgive me, forgive me.
Yeah.